efia amewowo tso gbɔ wo ŋutɔ be egblɔ nenema mele dzɔ nye ŋutɔ be mele aƒetɔ ƒe aƒe me teƒe nyuitɔ wu ɖeka koe li eye enye be ame nanɔ anyi kple aƒetɔ menye nenema oa ne eva me be agbe sia ƒe fukpekpewo kple dodokpɔwo kpakple xaxawo katã la va bu ɖe etsɔ ŋkeke gã dzi anyi la me ke míele mɔ kpɔm vevie na ɣeyiɣi ma si míakpɔ eya ma eye ame aɖe nɔ bianyem nyitsɔ aɖe bena ene susu nɔvi ŋutsu branam be aƒetɔ ƒe vava la gogoa megblɔ be mesusui vavã egblɔ be enyo mele nya ma sem fifia teƒe didi gake megblɔ be geɖeka nava si si mamlɛtɔ ɖikuia ele teƒe elabena ele vava ge gbe ɖeka ke eyiɣi ɖe sia ɖe si wòanye ko la nye ame dzi be manɔ gbesɔsɔ me eme enye be míenɔ nu ƒom nyitsu aɖe le asitsala aɖewo gbɔ ame siwo nye senyalawo kple bubuawo eye wogblɔ bena ame ɖeka gblɔ bena nuka nye wo taɖodzi nugãtɔ le agbe me megblɔ be ɖeka koe le asinye ebena eya enye eka megblɔ be aɖe luʋɔwo na kristo eyae nye nu ɖeka si me nye dzidzikɔkɔ tɔwu kple dzidzi ɖeka kolia la enye be makpɔ be wodo yesu kristo ɖe dzi eya tae mele agbe ɖo eye dzi le tsɔyem ŋutɔ le miaƒe ɖasedidi la ŋu bena ƒe blatɔ̃ vɔ ɖeke nye si yina si mele esubɔm ɖokuibɔbɔtoe ne maganɔ agbe ƒe akpe nanewo hã nenye be manɔ agbe eteƒe na titi nenema la madi be manɔ agbe miti ɖe sia ɖe nɛ elabena me ke ne menye be woava gbem le nuwuwu hã enye gomekpɔkpɔ nyui nam be manɔ agbe nɛ enye nuvava henyo ale gbegbe ke nyemekpɔ naneke le nyemɔzɔzɔa katã me le agbe sia me si ete ŋu sɔ le go aɖeke me kpakple hadede si me míenɔna ne míeɖeɖe aga o nye kpakple eya ma kadede vivitɔ aɖeke meli wu ema o elolo wu lɔlɔ̃ si natsɔ na nu sia nu na srɔ̃ viwo alo nu sia nu enye kristo ƒe lɔlɔ̃ enyo ale gbegbe azɔ dzi le míadzɔm be míekpɔ nyɔnyɔ sia wòle edzi yim le kɔsiɖa la katã me eye míese be nɔvi ŋutsu panel kple ame bubuwo le mawunyatsianyi aɖewo gblɔm le afi sia eye míeka ɖe edzi be le nyɔnyɔ sia me la amewo mesia nyɔnyɔ gɔme ya ɖo yi o ame aɖe abu be nyɔnyɔ enye be woakplɔ hamevi eye wova hamea me gbe ɖe ema la nyɔnyɔ ƒe metsonu koe ke nyɔnyɔ enye be woanyɔ nu si le hamea me xoxo la nyikuia eya enye be woahe numavee gbe ɖeka la metsitre ɖe ƒuta ke mesusu be megblɔ nya sia zi geɖe gake enye eteƒe dzidziɖi sia anɔ ƒe geɖewo ke ema enye zi gbãtɔ si mekpɔ enyo menye atiaƒo wonye o michigan ƒe talaye nye kple hope míenɔ afi ma esime wonɔ xeme takpekpe gã la wɔm ema eva me mexɔse be anye le ƒe akpe ɖeka la fa sheke blavevɔve me nɔvi ŋutsu egan ne anye be maɖo ŋku edzi nyuie la ema yi mee wowɔ xexeame ƒe takpekpe gã le chicago ema enye zi gbãtɔ si mekpɔ tsi sɔgbɔ fuu kpɔ eye metsitre ɖe adzɔge le afi ma gbemagbe henɔ ƒutsotso detsimawo kpɔm ele ko abe le easter ŋdi la wowɔ agudze subɔsubɔ le afi ma ke be makpɔ ƒutsotso detsimawo wole dzi dem gale gbɔgbɔm la eye o ewɔ abe dzidzɔ sɔŋ ko kpɔm wole ene eye mede asi susu ɖeɖe me be nya si mesɔgbɔ ɖe dzi wu le tama me hafi wòle yiyim nenema o tsɔwu esime wònɔ anyikpo o si ƒe agbɔsɔsɔ make koe gege toŋ ɖeka hã mekpe ɖe ŋu o gake mesusu be enyo nuka ŋuti ya le ƒoƒom ke le ta la nyamam nenema ne wòaɖe gbeɖuɖɔwo katã dogoe le ta la me tae nyikuia eɖia numawo katã ƒua gbe ɖe ƒuta esime ke ale mesusu be ewɔ abe ɖe ta la le nyɔnyɔ me nyikuia enyame vivi lɔe ɖe nu va se ɖe esime diawo katã na dogo nenema tututue nyɔnyɔ le eli be yana míage ɖe aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ me adzɔ dzie aɖɔ ʋudadawo ɖo eye míazɔ kplikplikpli kpakple ameɖokui ŋukɔkɔ yeye kple ɖokuitsɔtsɔ na va se ɖe esime woatsɔ xexemenuwo katã kple ɖikekewo aƒu gbe ɖe gota nyikuia ekema em anyo bo anya sisi so le emaji eyi ne agbe toji buku ku la che agba samto emayina o me yabe na le nkure anyi kakaka o ela bena anusia nu kan de da le muaji vo enyo nto enyo Tiensela, imagine me let me give Funakba O. Esi Egbezu, Jorak Befien, Ble, Fien Batol, Cosida Lamme, Namia Befien, Nonolata, Eye, Jelly Joyam Tobe, Madek Befebe, Nonola, Le, Ejim, Kemma for Holon, Gadeo, Mopon of Yadeo, Leaticia, Eye, Novinia de Oga, Sio, no draw limna. Grand Suoku, Le Cosira de O Vayime, Ke Apetok Bede Munyabe, Mako Esiaope, Gomade de Fisia. Yemenya Macalamia Dome, Ble Amenini, Swinga Metro, Alo Amakaoke O, Kake Apeto Mau Ganana Gomade de Natro Coco, was Soba Pepe, Hedeblibu. Ke a Yang and Mau de Kamas, no Yosef Franke Kome, Esime, Esime Fiala, Kutrewo, Ke Ede Gomene, Eye was Soba Pepe, Eye Goha, Tramau Pedo, Galeto Womkaka, Do, Egbebe, Ope, Ematuno, Galechi Yim, Eye Daniel Ha, Len. Katines apenke kome. Eye miyapwe kwa lachi anye gule swe la gulo ete pa mejiti obena. Enyo, eya eya mejibena ya gabi ato asinye be magana kukwede mwile fosira siyameo. Eglo bena, menyebe de di tengu ono vingu tu prana. Gake, eglo bena, enyo, eglo bena, deko miyela la khele miyado kyo biyamse. Enyo nto.
By the way,
Afima yijila, Elebe makli sidne petakpepe le Australia. De susuisia tabena womenam visa. Akosia o. Nikuya. Be macho le tukwa me le eyi isia me o. Ke ale eye de nububwa de ohata. Ke nye matengwa cho le eyi isia me o. Nemenya gakame matengwa vayi o. Dake magatitifun o la. Mavai.
But while we had
to esima mie gida magbefie tala mai Chicago fifia le Chicago petakpepe sigbona lamme esita wode gbefambe magbonade afima evomele nyanyana nyenguto eyi siwele be manno afima la ejebe manno fiji fupo laji afisi ha wo globe amo afofudo fun le fupo aji ke nyematemwa wotakpepe sidakazo le afima o Davis apenya wota evo gakela madgadidiola mavawe wole mokpom azon mava no Chicago jini enyan keke sia de amerenya alesie wode gofam maya nimenya kayi gohaye o de komokwele jose befan de la me makwese be aje komen legreti ben keke enelia alo atolia chilopo alo nanenema Alo, esigbona laye, ano abe kosira de kato fifiji, le nkeke ewo ade ome, ke eyata la mele zizi gede te, eyata ameji miyafe gbedo do da u. Azon fye siya la meti akena ngongla de ope kekle, ne miyalo akli klim la, le Yohanes kokwe tawi eton liya me, epe akba deko, mi ame si ope bibla ole miyakbo, eye miyajibe miyakli akplo mido, esime miyele ekle mla. Ke subo subo siya megbe numa ke le fye siya la wole alolele gugboga wwa woge le afisya eyata kasiya minyak bako la men anyebe miyatengu asidu kaba alesi miyatengui menyebe miyasidu o ke kasiya kwame nyadifuku lukula ekema wotibe ye wakugbo wwa alolele eye alolele la avame le afisya etofye niyadi ebe si wole akbado siya me wole srodege etofye abe alesi mikata minye ene Nia novingu tulonwa David Wood, le swadem, ade Marilyn Jeffrey, etofien le agadwa me, afye subo subo na je ekome, ke ale alolele siya anye gubogawa, deko, manye esi le sepe dudwa nu o, alolele si ano sepe dudwa nu, afakle afan le etofien.
Now, before we read his word, let us pray.
Azon afimi akle epe nyala, Minamia dogbeda. Fofo mawu esi mieva wonku mekple bubu. Heto yesu pon koma si tengu wanu si anudro mi angola. Nye kade chibe wola na doto mi. Elabana ekblobe mi bianu si anu fofo la lengen kwa chie eye mawe. eyata mi va abe kristotɔ xɔsetɔ ene kple dzideƒo ke va amenuveve zikpui la gbɔ esi mienya esia bena ne miaƒe dziwo mebu fɔ mi o la ekema mienya be mawu la ɖo miaƒe kokoƒoƒo ŋu na mi ke miele gbe dom ɖa be miaƒe agbewo nadze ŋuwo le miaƒe vodadawo me ʋuʋu me kple le eƒe dzɔdzɔenyenye ta be atsɔ ke mi ale be miaƒe didiwo nava eme fia sia ke aƒetɔ miaƒe dzimedidi gãtɔe nye be miakpɔ wo amenuveve gã la wòadudu kɔ ɖe mia dzi ke eyae nye be woatsɔ miaƒe nu vɔwo ake mi eye woayɔ dɔ dɔléle siwo le mia titina eye wò nàte aƒo nu na mi le ɖeɖefia alo nyagblɔɖi ƒe mɔnu alo nu sia nu si wòle dzi be yeagblɔ na yeƒe hame la nabe miaƒe dziwo nazu goe si axɔ wo gbɔgbɔ la dzro nabe miatsaka kple ka gãtɔ la le fia sia ale be gbɔgbɔ kɔkɔe la nate ŋu aƒo nu na miaƒe tsiwo eye wòaxɔ ŋuti kɔkɔe le eƒe anyinɔnɔ me azɔ aƒetɔ miedzi be miado gbe ɖa ɖe ame siwo katã le dɔ lém hele hiãme la ta elabena afi ma va tete la wònye be le ŋkeke eve siwo va yi me la miaƒe agbalẽŋlɔla tsɔ ŋkɔ gbogbo aɖewo va da ɖe nye kplɔ̃ dzi nye ame siwo tso dukɔa katã me le fu kpem le kukum dzokpatanyawo si woŋlɔ kple dzĩ ke esi metsɔ nye asibi ɖe le ɖe sia ɖe dzi tɔm heɖiɖi pepa la gbɔna gɔme la o mawu le hame sia ŋkume fia sia la meƒo koko bia wo amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ ɖe wo ta ɖekaɖeka woe nya wo dometɔ ɖe sia ɖe kple nu si hiã wo la eye miedzi be miaŋlɔ be ame siwo aƒetɔ le ɣayaɣayam fia sia o eye wole ametsitsiwo kple lãmetututɔwo nɔƒe ɖaa o aƒetɔ mawu ɖewo le wo dome nye viwowo siwo ŋu ʋu kplɔ la o ne miele tsitsim eye miaƒe lɔlɔ̃tɔwo ŋlɔ be mi la akɔfafa ɖeka le mia si be mawu meŋlɔ be mi o woŋlɔ miaƒe dɔwɔwɔwo katã ɖe agbegbalẽ la me eye wole eƒe ŋkume ɖaa ke miedzi be miaƒo koko ɖe wo ta fia sia aƒetɔ miebia nublanuikpɔkpɔ na miaƒe dukɔ la kple na ame siwo le nu vɔ wɔm hele nugbegble wɔm la kple ame siwo le ahanoƒewo kple teƒe vovovowo le nu vɔ me fia sia miedzi be miabia amenuveve si tsɔ kena aƒetɔ ke miele gbe dom ɖa be nàdɔ ŋusẽ mi ale gbegbe aƒetɔ bena miaƒe dziwo nayɔ fũu kple lɔlɔ̃ na wò anye miaƒe didi gãtɔ kekeake be miasubɔ wò eye be miakpɔ be ame mawo kpɔ ɖeɖe yiranyala ƒe xexlẽ kple nu siwo katã miawɔ la le ɖokuibɔbɔ me la miede miaƒe tawo to ade akpe na wò elabena miebiae le yesu ƒe ŋkɔ me amen
Turn to the book of St. John.
Azɔ mi ʋu Yohanes kɔkɔe ƒe agbalẽ tawui etɔ̃lia nyexlẽ akpa ɖe.
Now before the feast of the Passover.
Eye hafi ŋuti toto ŋkekenyui na ɖo esi Yesu nya bena yeƒe gaƒoƒo la ɖo vɔ bena yeadzo le xexe sia me ayi ɖe fofoa gbɔ esi wòlɔ etɔ siwo le xexea me la elɔ wo va se ɖe nuwu. Eye le fia nuɖuƒe esi abosam azɔ la de Yuda Iskariot Simon dzi la ƒe dzime xoxo bena wòafia eyomemɔ esi Yesu nya bena fofo atsɔ nuwo katã de yesi me eye bena mawu gbɔ wòtso va eye wògale mawu gbɔ yi ge la etso le nuaɖuƒe la eye wòɖe eƒe awu da ɖi eye wòtsɔ tsiletse sa ɖe ali tete wòtrɔ tsi kɔ ɖe tsi le ze me eye wòdze eƒe nusrɔ̃lawo ƒe afɔwo ŋuti kɔklɔ me eye wòle wo tutum kple tsilete si wòsa ɖe ali azɔ wòva ɖo Simon Petro gbɔ eye Petro gblɔ nɛ bena aƒetɔ ɖewoe aklɔ afɔ ŋuti na mahã Yesu ɖo ŋu gblɔ nɛ bena nu si ke wɔm mele la menye fifia o ke emegbe la ase egɔme
May the Lord add his blessings to his reading of the word. I want to take for a a text tonight.
Apeto la na cho efe ya ira o pere efe nyape klenguti. Meji be ma cho nu nu sosro de fiensia kena e yi kuya de ko. Nyati be Kristo fe nonoma wo. Eye meji be ma cho tanya be nuka nusia anye. Nuka e hia be wazu Kristo to.
Now I know this is all
Azo menyamba esia menye nyanyue kakapo enuka kle tututu le mwada kenu o. Evo dakia enye nyanyue kakapo enuka kle elabena gamela matengu adeso ayengogbe gbede o. Nekbe de wonya gomododo sioji wole ngogbe yimle.
And I believe that before
Keme kwe sebe afi ame adena tengu adeso alo Apo kose kule kakade jila. Ele gbebiagba. Be amona nya afisi wo chitre dro. Ble alesi wano chitre emegbe. Ne wo kwa chitre no novo.
I believe that's essential.
Mekwe sebe. Eye enye nube vie la bena. Matengu apotade nana emetu. Ble kose. Ne menya afisi nele tafomdo o. Elle goto bena nye eye ne myape kose likanyue he kwoti tre no fwe nye la enana djijemada.
It's just like it's been said about a woman
egaleko abe alesi o gloto nyonu ngu ene bena de ohi ne adesro la ejina vefie vefie be yakoye vigba tode akonu alebe meganya na goha afi walala ke eyala nenema epe mokpokole gakele esia godola vovoli ne mva mkabaula bana de oye mava jivila o ale numa kone ya jipe ya ukatai azong dodwa dali amole wa gomlan kekesia wo mai eye esia wo dona popo ukata Nengon makobe alo kosebe yemele fi siajige o ne adogo ayi da khovi ade anyila ekema afi myanyala yanto ajieto azo wodope siajibe letefe zia sheke de ewoji labena nu kaka fe zizi ten nono libe o de wohinge makwe aji o ke eya jema se male afima eye dohi esianye monu na mawube ya dino no masijela me ekema yento evia asu esi elabena vovokle ji chichi ma ajole ejimle ba nene make wole na amesi oji la po doyoyo ha wawo ne watengwa po pedo ji swe de kasi ajeko abe eliane Esima wo blobana gerazi blobana mekpo aliliko fia de si feke kemele abe amepe asiene elia blobana meseti jaja sokpo pe huwo ekpo pedo jila
that's why many times I tell the people
esia unti zigere la meglona na amewo bana kheina che afetola kafukafu nikuya ela bana tamezu visi wo khonyila ela bana nwa no wo posisu me basere esime wa gede wo fa luvo me bana ye wo podo yo ekema khose awe wa nyo
you've got to know what you're doing
ela bana nyanu si womnele ela bana kade nu si womnele ji
therefore So many times we hear this expression.
Eyata zigede la nye si anya koglo si abena. Oh, nuka enye Kristo to. Amiade o si de gegede hame de meji. E de ya globe enyo Kristo to enye ha hame vi. Amiade si lode epe pomododo kle hame aji. Mekona sen abena e jebe Kristo to katana wo nenema. Gake nyemo kwese be ema enye Kristo subo subo o mikuya
That's what a Christian does after Ema nye nu si
Kristo towo na ne ezu Kristo tovo Gake me fia bana le esi wo si ata e ata wo nye Kristo to o
Then some say no it's going to church and
serving God. Declaration of creeds and being loyal to those things in which the church teaches.
And then there are others that says that perhaps
acting below the cross bena eya enye Kristo top
well,
ejesi
enyo
ke aso amabu buoha li kona sena be bena dewo hi anye ne wo si vele alo awo akopa do ade pomojila bena eya enye Kristo top
if they will merely be immersed in water
ne wanjino wo de ti mededeko alo wa wo fosasa ade alo ana nu no amesia de hamia. Alo alo akpede wope apeli kangu aple akana hosi alo afokpa na chwevi ema onye dowo wosi wochebe Kristo tona wo gake ha ema me wowo Kristo to o.
And then some says that if you pack an image of Christ
eye amiade ogbro na bana ne eto Kristo pe no no metata kude wovume alo de wo glimutila bena eya enye Kristo top ejesi enyo no ma okata letepe gake enyo makwesebe no no metata kukude nunguti awo wo Kristo to o makwesebe ano Kristo po no no me la eya e awo wo Kristo to.
It's not what we do outwardly, it's what's
menye nu simie wona le gota lae o nu si jole ememe lae eye wo mi nu simie nye ekema sieta ne enye nye pe nonome eye mie di eye ma kenye pe nguti la pe nguti nu ola ele be mie nye nonome wo abe eye ene ekema le be mie pe agbe wo na de Kristo pe nonome sia. Menyele esi ni ado gama deme alo esi ni ato atito gade nguti alo le miyapa seselame ome o kebom elebe wanye le mau bagbe pe anyi nono bagbe si le de dem si ato miyapa akbe nono me lame dumama gawo glana mbana bana dongo afi ame ona bado galolo nu fe nkeke omala be what the deal le sikame be what the guy bokle gajile eme gaji di sikale gbegbe sigbe sikam tong to ene alebe wo yone be movi sika ke monu si wo cho de nanu ma ukata le mala enye be what you please ndia to wone ne ne mata eye tsape sikatula ha wone wo tune klesu atrue agugwa gatrue atuiva sere esime dia ukata na dole eme.
And the only way that they knew that it was
ke monu de kasili wonya na be sika de desola enye ne etula tenu po efe tetemele eme amesile etumla ano ekpo mu enu enu vasere esime kulila atengu aluge takle yeng tope tete le sika si tumu ole la me. Kene ma ufe kokokokwe la de asi mia fofome ple nga nye fe vzu vasere esime watu kuka manu okata duwe le mia me eye mia tengu ade foto ma ufe nonome afsiala ekema mekwe sebe mia zu Kristo tau elabena nyakbe Kristo to gome enye Kristo dila eye be wade efe jejeme afsia. Aso manye ema gome enye be miyado ge wuya. Abe ale sinuta la otane wado ge o. Eye manye gome ha enye be miyato da wuya. Abe ale sinuta la otane wotone o. Alo be miyado a wuflaya abe ale si wotone ene o. El abe na miye le akdele nkeke bubu me. Mele na mi goto be miyano nenema be miyade efe nono me gota toa afsia o.
But we must in our souls reflect.
Jake elebe le mia pe lu wo mala mia de pe gbogbo pe no no me pe e pe ate no no sia yemo ko se be Kristo to we nge be wa gere ha me o me alo kre do me o me ko se be enye Yesu Kristo pe jeje de de sia le amegbe to me elebe na e pe nguti la pe nti nuo mi enye e pe nguti la pe nguti nuo eye
Now, what kind of an image was he?
He came not
to be somebody, yet he was.
But
he came as a servant. He came not to be ministered to, but to minister.
That text reflects what he was.
That's
what this is in the estimation. Le fetutu kata do mele bleman keke o me le ejepen to mela do toki a foklo la nge a mesi kho a fetu sweto u o kata en la bana len keke ma o mela la o zona mo kan si o ple a fomo swe si o chi a mo tona ke le mo o kata nchila veven no ne le mo kata nchi a fisi la o nona ke bu bu dia ji kele na de wo pa so bo wo klo ba afo wo muti ke ne e po ba ba si to gbe no na fi ma ke ne a me de nya fa no fi po ge da kula ma ke mo a ke de e mele no no ma ma o ele ba ba le mo a ji pa ba ba kle bu bu ta a be ale si wo no na le le la wo da ro po ene e ya ta nu gba to si wo wo na nya be po fi a de le e si Singe ame kofe eye ame si kwa fetu sweto wula nona afima ele abe kuluviade ene enona kofi mele megbe afima be wano afo okromna ame kpekpe o siwo le gegemde eme eye wato afo kwa bubu o nebe wado atokota sue ade woko be wafo afo de eme eye megbe asiamine eye azon Pakle ami ke atengwa kede ma aso abe ekwa afa ya mpekpe ne ela bana efe vefe akote pya kata ne egede eme eye mo mwachi pe vefe le enfu pakle fifia ple bubuao ke doto di afoklola kwa fe tu sweto ke kake towa ma okata ke tifo mawula bobo do ku ikezu Gato wu sili lava su bleto wu sili. Vovo toto kaisi. So ame si o yon awo do kyobe kristo tope. Te jef si ala wo kbo ekbe. Vovo toto kaisi. Nuka nche. Ame si o yon awo do kyobe kristo tope ekbe la tina be wa subo yo. Oh. Ede asi bubu mebe ye nye ame ade. Vovo toto kaisi wo nye. Jo ekbo. Esime eya no epe te jef dem siya. Me ba be wa subo ye o. Ke bomu eya singe e ba be ya subo ame. Mina ame singe ganto le mi adomela nanyem ame o kata ba subo la. Ke mi ekwe ekbe bena mi afe ekbe nkeke kristo subo subo fe yili me. Enye be nye. Menye ame ade ke woya menye naneke o. Oh, esi ame nye o. Mele ba wano nene ma o. Mie le jijimbe mia de Kristo subo subo afya le mokbe kble ji. Ma u me jibe mia wene nene ma o. Eya, nye jiagabe madi Yesu. Nakene edo jibe mia bobo mia pe dadade anila. Eye be, mia didi de anime. Abe eya enela, eke mami tia li fofli. Eye le esia wawamela, ame o do komara chonko o. Alebe wa temwa ma wodo kioda. Eje abe, ome kopopo la o. Abe ale singonglo blo ene.
They separate themselves. We belong to a certain church.
Oma wodo kioda. Nye nye gama tuto meto. Eya eya nye gama ganto u. Eya nye gama nyito u. Nye pe komara chonko, nye komara chonko silolo u. Ema me wanu abe Yesu o. Ema me de epe lolo. Kle epe ame nye nye fia u. Ebe ame gbleto u bo. Vak bolo moto no lakbo. Vanubia lakbo. Vaya kameto bo. Deyide anyigba di mekpli wo. A man of Christ to top a bed. Nene me jebe wano. Bena wade epe te tefsia le momanu. Oh, manya be amogla na be ema nyen keke si over yi. Melene ne mau. Ne Kristo kotonye Kristo la. Ne pe gbogbo kotonye gbogbo kokwe ma. Si yo eya ma mele ma wola. Awo wo ha be na po titre no fuma. Gakela gbala mi la gbogba chembe mi abube mi awo mi tovovo. Alaka gbogbo wole atoke bo choya fe gbedodoragbo esime wo dogbe na bana le esime abawo kata na ngebe mi nye epe nusun lawo ne mi lo mi na wo kele esia tepela mi hia nya de mi na wo ngu mi chiri na mi na wo ela bana mi wo de kale na na wo ma o eye mi do agoyi na ke no mi na wo ngu tom ni kwa afisie ke hala Nye glona be nye nye Kristo to. Manya me ado si glona be yo yo fun kule gbokokwe. Evo wodi fole nu sia opo ma vi me. Adogo aye ada ada no nya fo glom de Kristo to bu bu ngu esime. Mele na wo be wa wo nu ma wo o. Azo no vin tu no vin onu. Na gbokwa ma po ma vi le nye mala. Ele ga be esia na no nya pa susu ma be nye po nye Kristo to ga de o. Maka ale si nye vo e ma o. Nu si le nye mala le ve vie mi kuya. Nye atengo nye Kristo to fo. Ni ma lo ama wo kata o. Atengo nye be nye to vo vole ama wo po fa. Da ke Yesu ma gada eme. Blokura bana. Enyo ason le afisia mi farisi ka okata, mi kata, nye yina de jotame. Eye, mon kwa de keme lina mi o. Le esia ema alo ekeme ta, le esi mye nye farisi to, ta, ke bongu eyi wakbo, eye wo subo wo, kekpede wongu, e wanu sianu si watengu a wabe, yakpede wongu. Gake ekbe la sukude de kple, gama tonye nye, bakple, ika me fe babla wo klo. Gami akata deno no me ade po me vime, fase de esi, tago me nunya, bode gbogbo me to tefe. Ma tengwa yide ma wugbo o, nekbe to gbogbo la meko, monu de kakwe li, si ama atengwa tuwa, afa ma wugbo, eye eye nye to gbogbo kakwe la me, yesu blo, bena, Ami ade kama te mwa vak bonye o, nekbe fofola e rive ek ban. E manye nye te fa som, ale si o nonana Kristo to. Nye jibe mye to, jesi e denu balen suye ade fiensia, le mye fe chime. Be, mye bunu siya okbo azon. Mina mye bunu siya ngouti, oh, mye dometo ade okbo nabena, ye wosi nye katale. Mye kwa amade wosi okbo nabene. Azon tokbo, wozi na be ye wanye dokita okle fada kokwe okle bubo. Daka nu sia okata fe nyanyala, ne nu nyala kata suwa si oha. E yama wanyu adeke na wo o, ne bede enye, e kololo fe gbogbo. Deme wu, nyibla gblobena, ne nye, de nu nyan kata le asinye. E ye lolo mela asinye wola, nye menye naneke wu. Ke vide ka ele miya pre nunye langu, nenye amyade aklopena, nye mele nyonyo mapo me vime yigew, elabena ame maome desuku o, nye mele gaboge kle wo oma ha. Woda nya wope abede wo, alo ome nye o ha, wate wanya Kristo, kade jitwe, la, woma tengu adidi nene magbegbe o, mau na tegbogo ma menye dajro. Meka ale siye wo wole yijim, nou siye wo khose, nou siye me khose o, kredo siye, nou siye bale siye, alo, nou ka ke o la. Mejibe magdo asida akbede engu, kakade jitwe, mejibe bogbomana nomenye. Nye masusube manyongu amabu buwade, matengu ato nye akotade chi akulabona, ama ukatane tone melege gemde eme, alo. Nye jitofo takbe kwa ololo wu wokatanto. Ame kaye manye kongya. Ne manye anyipolo si mawu wola kowa. Nabe mabobodo kwenye alebe efe akbe nate. Nina mi kisota wokata miyakbo miyado kyone nama. Munya maklomi de afyade kew. Lekwode menuka afame nengebe akpapa kiyo yo kajade mefun. Eye kajala lulu abe akbadosya ene. Eye akpapa ki suede ko le jojo mva katala mekblobena. Bubu mao, mejibe makblonyade na mikata. Eva chobe, me yingo u mikata vie. Miekwea, me menye akpapa ki isi nyanu sianu kure ame kato wangu. Oh, matengwa de eme keng. Mekwa apeno ade zonto afe ame. Mekwa de vio wano tefem. Me nyanu sianu kure engu. Azon mikata midotom.
And about the time he's
Alo ala sine be ye nye Kristo to nyi ha ele be wa gbugbo wo gati na gbo be e ke ma no vin to brana ele na be ma va dogbe ha ma sia de me a menye gome ma o e gome enye be ele be na hojiji ye ye ele be wa gbugbo wo gati am ha o chaka la afisia ga kemele enya de gbloge luka nye jiji na wo jivi la chacha ba ji alo wo ji le anyi gba kuplu Alo wo chile da yofo si wo to se da vodro a chode kwa wo mela enye ngunyonu se de enye ale si mia tue ele tepe kene ne ma chichi ye yele enye ngunyonu se de enye ale si na choe se ha gake la enana agbe amen enana agbe agbe ka fo me vi sibola fo agbe Be na bobo do kio, be na gbenu le do kio gbo, e ya enye agbe si po me vi o nye, oh, o gro na be, gake me kwa o faji, do gege le vosam le kukbo, he won nyama nyama, ke kade jitwe, wo le wo chim, enye ngunyonu, me to le me na afisi, na yi o. Na te wacho, wo mo ayo fukle adati, e ye won kwa bia, e ye wa si vloma, alolo le vosam le kuji popota, gake jiji ye, I want none and no.
It makes you a servant. It takes a servant. It takes a servant. It
takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. It takes a servant. Ejibe ya subo aso yesu jibe mi ya subo mi anowo allo allo mi anowo eye na mi ele mi anowo subo mla mi ele eya ma subo
now remember it's only the sick that demands azomi don kuji
dolela ko ehian kulelerun
just the sick
subo subo dolela oke wa we ehian kulelerun ke na mi po ma unya glolade May I see the Mount Yagolad, the Deji, oh, the
boom,
my seed, I may be the Sierra, the Sea, young Kulele de Mulaji, Menea Miade, Midon Kuji Kobe, and Menea Bobomadolella, oh, young Kulele de.
They need the attention of the Spirit of God.
Oh, yeah, Maupe, Bobofen, Kulele de. Be wanana ne wo si ajeno no me madale wo me atagbele wo mu so wo pe tokito didi pre sugando do me
play ne dancia wo sesia
bogbokoko wo mi soso yi bogbo me dole leva glo vuvo la me nya nu si vuvo la me nya ye nya amia de si vo de kemele la me na o wo pe zozo me dikoko yi wo sona saga saga muaga saga saga kasia game Eye, emma enye nusinye kukina miyapwe game vi gede wo egbe. Uvo la me to wo nye. O vya vudona me to kalvaria. Si anna wo, si apo me vu kwa si. Si awo wo be, wa sole ma uve chiganji mo. Si bok bok kwe vudi la chi. Eye, anna wo nane si wano akbena. Anna kakareji si awo be, wa sole wo be apweto fe nono me me.
For myself.
Nanye ngutola, nanye be ma watatiala, majibe ma no abe alesi, uno. Eva be ya nye aleklola, eye wo nye aleklola. Aleklola enye amyadesi, yina datia efe aleo. Foto nyanye adeli, nema bubele miyasi le miyafe klingule afisyao. Gake me dere nge kome kekpone, deko nye matye nguwa yonu tela lapen kofisi la o.
But when he lost that little
Gake shima wobu ale yibo suema Hegle vla sheke vwa sheke susia odi Ye ejigala nuka wowo Etramo tokbeji Enabe srewo si Evlito afoku ome Etable wu zambli buakata Vasere esi mle bala Le toa kogo anyime da ala Ekakade avekwe ademe Eto yeng tope akbede afoku me Vatui kede amanovila le epe gegepe nono melame. Tete wotre kwe na edokwi. Eye nutela bubu ya ta fotola wokule gbona apeme. Azon eje sigbe de ale klolala atra epe abode ale ate aje eko klonenema. Gake de mie deke si ale sigbogbo le nutati la. Mekwe do epe abote o. Ekwe do epe abota. Azon medibe miakpo alekpo la siape belele. Azon Yesu esime wono gbogbo nyam dogwela egbo bana yewe kle mawo pe asibi de. Azon na gbogbo le fudem na wola musiko giato mawo bola deko wonye numadinu alegbegbe be deko wotona epe asibi de nyaneda. Gakene alegbova afemela afika nyenu tupe tepe sese towu epe abota we. Demi de gesi alesi kokokola mutupe abota wo trinawa afika ye watengo adro epe agbasi pewulado epe abota we afika ye kakade chi le newu ne edrue de epe abota wo ale eko alela tedo epe abota wo eye dodola etro chokakli mau pangu sakata cho amanovi swema si bulachi de bugwebo Kake abo samya bobo emtola deko wunyane tuagwe mlepe asbide eya inge aleklola elebe aleklola na tramobe wati amesleta tram eye kola nwila nge aleklola le anukore mela nyanyagbe klola koma inge aleklola eye yero yi le kamia mela su suede alo gatuto suede a titre le kamia me akpa de ka ayide mo de kaji eye akpa de ka ayide mo bubuji la nyi pava aye ple gatuto ma vu be wa wonuka be wa trok plowo agwe ale klo la pava ntong tola nukanya ma wom wole eye ntotra be wa wonuka be wa kula ma bubu o agboe nuka enye ma wa mole ele ale kula nwi la fe no no madam le patiam kele akopa chembe ya trois de louvo ma agboe kakela ne wo traba do te fe adela no vi mutu si be de wo le keke ma chege de fe zi de kala kula la ma ayi kli bu le susube ya do wo do a trois ade wo va go siame ake e ma enye ale kula nwi Elle yes super no no madam le fafiam no vingu tu menyabe wo yo nebe komama wo yo nebe wotomi wowo yakene tatia li ma wo fiensiela nge tatia la nyebe madi eyama majibe ne madina ne le nge agbemala be made afeto yesu pe no no me afia le nge agbemai mele jojoge ne eto san do ngufoke Le alolele siamegbe mele jojoge ayi keda dako Bogblom mele be mano afima la bana le nge luvo mekela mele se sembe mehia zozo kli 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 mawu wu ale si mele. Nye meji be ma soko o meja akwaka be ma zonjo jwe le enkume yake meji be ma zo kli 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 esi me brana be akbeto le nye nye wabla nye mutonga meji de. Nye meji be ne jolo kwa me dedeko o meji be ne jolo menye. Mele zozo kli 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 tim. Mele gbogboko kwepe. Akbo zozo tim le menye wu. Be ma de Kristo afya le menye. Meji be ma di eyama. Menye be Kristo to va de se de di be ya di eyama. Esya nye nye ji be di be ma di Yesu. Eya nukam tiye. Meji be eya na nye nye. Meji be eya na nye. Eya nye nusi. Meji be ma nye la fe kode ngu. Eya kwada. Eya gbogboko kwepe wa wo esya. Eya de kakwe nye nusia tengwa we. Bila suku okle nusia miyade jibe. Ya gula mele be vienam o. Nye mechole mebe. Wadudo achichoka o. Alobe wakewodo amepe jibo. Alobe wadog bedana amekuku o. Nyu de kako leve vienam. Eya enye kwekwekwepe akoso so be wadu. William Branham chi. Me leve vienam be madog amekade mewe sime melela o. Menye mau bagbe fe kamala meto ngogbevi wo chimde eme eye me tik bokoko pepe agboso so wu le nye agbeme be ma de Kristo amesi melona la pe tijema afia mele be vienam ne ma va do so sogbe fe waso asinya o mele be vienam be ma va afisi alo ayi afime o ne wa yombe wo tumito memle la koko de se de si wonye o me ji epe agbe pe agboso so be Wade afia mele be vienam be ma va do so sogbe o bokoko ele be vienam ale be matengu asu subola de jiwu abe ale sie ya no ene enye apetola pe subola me va be wa subo ye kok bede o Alobena, wa was Bosubona ye o Mevabe Yela Wa was Bosubona ye o Kake be Yasubo Ame Echosbola fe tefe. Eye ne diposala temu a wanenema eye nyawam yenye feng tila feng tinwola minami katanya nonenema Mengebe miato vovo o ke bongu mia bobo mia do kwile fankume. Mekanu siki kame tibe yakblo. Alo akbalenya lao. Maga buta mare kachonu mangu. Nya kokokokokwe akboso soko. Eye na diesu. Ple do kibobo, ple tufafa, ple bobo yenye. Aho epe tefe. Eye ya ha ho wo tefe le hondrogbe. Nina mia bobo tao. Nena eyi yifiadeko. De matengwa kpo fiensia. Amaga sotwa de pe asio le hosiame. Si wanya ramesia kle ramabu buope ramediwa. Ne. Mekblobe, ramesiala, de komedibe makblobe, ramede kakweli, eye enye amesio wo chie ye, pe rame, ngokbe vio pe rame, Yesu Christo pe rame, esi, wo me chito kame, oh, ke bong wo chito ma ufe kbobola me. De matengwa kpo amega chotwa de na do aside chie akblobe, ma u, wo madi Yesu, mem, oh, apeto, letinam, oh, ma u maha, ma u na yira miyape chio, Letinam, the mafu snow. Apeto, Boblon Suado, a player, Conal, Wole, Ye Agbame, Bobono Anni, the Doto, nothing to Pane, nothing to Nevis, Papa Osofa Nubu, play, nothing to Collins, play, Novisiao, a Messio Bloma Unala. Menotostrom, care, put up Sensiala, Mevadro Tafonesia Bobana. Nuka enye nwa glomu wole na. Nuka fe akwekba jemu wole be manya. Mekpo be. Wole akwekba jembe. Yohana be mati yesu. Kemonu adeke me lina mbe ma we o. Menye kpon. Kwato to wole mwenye. Eye neme dudro wonga la. Deko. Me wwa wo woga funa. Deko. Woga tenan ken na kikyame. Apeto. Na mabudo kwenye. Me tole mena. Nyo nuka po me viwa dile kikyame kpo o. Medibe wakubom gachi kwe maupe kbobo. Eye medji chokbo o. Afeto, me na yome nye fiensi akple wokbobo kwe. Letinam, kongunye. Cho Yesu kwe kongunye. Kulo mwenye. Eye na yome nye vasere esi. Ma budo kwenye. Be matro kwe. Afeto, leme wo. Afeto, mau. Jipo kwe anjikba wala. Ame siga fo. Afeto, Yesu le chitrecho ame kuko dome. Egbugbo eya magwe pele mawo mavo pe agbogbo pe gbogbo ke fon ti la masime ne no la de chite e kwe ide tipo fiesi kwi la chi eva magbole o keke kesi le ani gbaji la gbo bolo eye wo susu bola gbole to keke ke eye ti gbole to keke ke me wo dogle amagbole to wu o chonko gbole to wu ne Eye wuzu, amedahe, wopwe amedahe, gora le jojome akbola, kebyo kwa ato, eye abeyo kwa to, ke amegbeto vila mekbo afisi wasyon epe tado o. Eye kenga, agbegbogwafwe kbogwa masi, debubu sbola ba famasi, wo edo ki sbole la ngu, alebe, nya tengu akpokpo de mwade, azode engu la, efo eye made chikre cho, chiefepe avlime. Ekuleve to yo dome. Eye wokla unti na ma dokwe. Eche do tifo, pe tifo. Kasere esi wo duide tifu. Wole nebe, wabita akpo anime. Afi akpo tifo. Eye, wotonko sifo unko katan talaki. Sinanko, tifo wokle anigba siyan. Apeto, nabe miya khoe pe gbogbola jirof siensya. Nabe siya nanye. Jide siyade sila afi siyala pe. Do wame. Ekpo asi siyo le chi apeto. Menye be wak blon kre do o. Alo be wadu hame o me o. Alo, alo awo. Jirede nu siya o alo nu ma ota o. Ke bombe miya nye. Do ki babola o le miya pe chi o me. Be wa wami miya di ma ufe nono me. Nabe wa fama chiro togbo kokokwe chi afeto. Nabe ma ufe kokokwe na mami. Menye bakle akbala nga nga pe susu dede. Pena elebe miya nye. Eye miya wano abene ne ma u. Gake emma nye. Devi si wako nyi. Ke bongo afeto. Nabe wa fama. Fafa togbo kokokwe chi. Eye chidi eye si. Atro miya pe nono me. To miya pe kbobo fe. Yeye wa wame. Be wa wami abe eya maene. Senyek betodora afeto. Medibe madi Yesu le nyechime na wavame afeto eye menyenye de kako o kabon wo amesia okata le afisia tensia ne namake na wavame chiro afofo elabena mie bie le Yesu pon kome amen rame vinyenyo nyemado na ne ke chitrede enuti alode ne nemunu ope de kanu o yake no bingutu be wanye kristo tola enye be wa sokre kristo kono nome nyeji be mianye no nome tata bagbewo menye be nye to no nome tata wo ano yiyim o be bom mianye apeto yesu kwe no nome wo yajiji siyade li si meji be wakpede ngunye machi fifila
nyemenya
o nyematengu aji o yake mekare jibe nyikata nyatengui nyikpede ngunye be madi yesu amene ni esipo menyabe mikata nyejibe myanonenema eyata minamya chine menyabe gbagbagbagbo galale ati matemwa bo david globe nema chotye bo wono nyepela elegama eye ele afisia noge eyata ele afisia sisila kensia enya zodede de siade nuona de siade nsia nu simye wo jejema de siade susu de siade enya nu sia nu choe nguti de mi kwesene na mawa eyata ba ma de yeso be ma de yeso be ki ve je la ni gbati be ma de ya ma lenye be mo so so me ye ti ru me bia da ko ma de ya ma jemye lo nu siawa idoto siason mejade chale betlem lakume mejive viela nyibachi de madiyama lengagbe moso zome yeji da ku be ma de ya ma
you know
what goes eto siva yi me to kami ape ganglo bale koko toa enye nye mekpo epo enyo lenye te pe mala e ma enye si bato si mekpo e me me no en do wom esi me odo kami agbala eye no bi ngutu si wot enkole e me afima eye no bi ngutu George Dick Ark ple no bi ngutu Weber ple nko ma okata le e me afima mekpo e me vayi osira suku pe suku koswe la mekpo mi ape nu dojo la kata na suku ko eto a ope akonta enye gadola de kakple pe ni blade na agbado sia kakple ame alafa de o sinu sino anyide afisia dola ala fa de kakle peni blade ni kuya emegbe mepo egbe e ga konta la mosisu be amene ni ewo nye jo mepo no vingu tu frank broile afima dange eya enye tonye mepo ame kokwa okata bona weba ame kokwa okata okata wolia akakula eyi jisasra lachi wojo kenken medon ku eyi sima mechetre de afisia lachi eye mosisu be apeto mau atengwa nyebe myape gamela nyakode ji tawvie eye miele do wombe myatude dake afeto de egalomi fifia be ale sino lomi tama bede nyema kwesebe elomi wu o lei sime myetia trechia gabe meji kodabe mati eye male nge agbe mozo so katame atengwa kpo amatiti George Suela sipe awupe komele vuvudi alia eye fifia anota tsramle enguti wano epe takubi nyem le epe asibida o me matengwa kpo tsampe lolotoma o pe mokokwe oda le afima wano afifam adowo pe asio de chi
ma unya glo
lawo akere kwa ma glo be he de taki ele kana wa afi glo ama wo de de ka wo ma to bi me ma glo na be tonye wo ware ke mele me wo wo ma wo ketro po no me de ma wo po no me nu le ati wo ziku ko kuya de chi le te pe de da afi ma e wo po kristo le de wo pe chi me
wa veni ni ni ka si
de do do na ma onye ne wo le chi ke ma tradi sabli bo kata ya do yi la ni fana e ye mi yi na mi an wo pe apo me e ye mi troa ye apo me ne nke a do pe na sabli bo kata ye ga kona nu kwa di di ma ke o e wa be de wo bukan nu ka le chochom nu ka le chochom mi na mi tro a yi gba lolo si no mi metalagbo Kedeko madi Yesu be madi Yesu medive viela ni bati be madi ama lenye be mosozo me yete kokwe me Yada kube madi yama. Demia loba van ina miya chies me miya domia pasio de chi. Kobe madi Yesu bi madi Yesu. Aso klepo na nama le.
Love one
another. Ya lo mi ano be madi. Ele be mi ano abe ya mai ne. Le nga be mo so zomenti ko kumi me biara kobe madi. Yama Mielesia timvava ni globe amen Azo de esia menye gbogbo fatua de wa malobe esia na so asinye wunu sia nu simenya le kiki ame me mitengu cho nu sisio kata le kiki ame fa ple epe kesino nu nyape agbalanya wo kata nyape dokta wo kata rabio bishop wo fada kokewo mito yesu nam ele tepe mina eya na so asinye ko Tigaji mo huema. Melenko samla nyechi medake. Eye melenkulem de nye akbengu. Be makbobe de nye jimajiti enye be. Masubo eya ma. Le doki bobo. Tuvafakle bobo enye nye me. Eye enye nusi yami. Honye o. Enye nuva. Eye enye yesu. Eye enye bibla mefe yesu la. Menye susu mefe yesu o. Kebong luvon mefe yesu. Ele afisia fiensia. Amen ni ele dolem khe le yame ni kom ya pasio ichi si ya kristo ele dolem e ti be wa to gbera de yeta bo wo asio de jibo be makemu akpo amesi enye enyo amene ni e si jiji le le e pe chime be ya do gbera de amabu bi si le dolem lata ni na makpo mi ya pe asio na ichi e so gbe amebe ya de wo ko nye Amene ni ekwe sebe yesu ganye de kamake. Nime mak bedora metakba levya de kew. Nime wewu. Bedora metakba levya de keme liode. Alo elia. Nime susube ame ma ou no anyiw. Demi ekwe sebe yesu miya de la tengwa hafa. Miya gbo fiensya. Eye, ne nye chiya ha. Eye, me fonu soye pe nono mede de fiyang uti. Nuka wawo nenye be. Eye, ele chikrede afisya. Demi ye susube. Awa be ale si o wole Yohanes ta neme ene. Afi si o ponyon ula le vidoto. Ke ponu ne. Nya nu si no epe chime. He de e gome ne. He gble ne ya. Ke eje si be. Eye inye mesya la. Ni kwe se ya. Mi kwe suma ke ji se bena. Bena enye nuno la gana. Na upe asi. Mi kwe suma ke ji se fiensya. Sino yi yungbe de ka. Eye de dora flima no anye o kake. Nyonu suyade. No fusisi dolem. Emi mi edo kide amagala dume vasere esime woka asiepe awungu etro yimegbeda noanyi. Eye yesu tro ekblobena ameke eka singunye. Nikwesebe yesu ma ganye yesu ma ke ekbia.
Be ya khonya de akode nya pa ma vuvuta e ya kenye nuno la ga simuti wo atemu akale nono me make sima wono esime wono anyigba chi afi to mi apa pocho nya nya me ni kho sia sia yesu de kamae amene ni ele kho me afi sia si si dijadele na yin to alo na amabubu ni adometo ade o si ne menya o Hallo, Amiadesi, Minya Benya Menyao, Magbulen Enema, Nyemenya Nanake Kude Uo, Hallo, Uo Babia Languo. Yake Ekwe Sebe Yesule, Afisya Be Yasokwe Yedo Kwila, Be Yawo Yedun, Nukpokle Nkwanami, Be Yawo Nule, Nyame, Ale Sikitoto Yewe, Esime Yeno, Yesu Kristo Me, Mikwe Disya, Mikom Yapwe Asyo De Chi, Amadesya De Sinyale, Nyadome Be, Nyemenya Ye Uo Azon, Mikwea, Yemenyami o.
Well,
enyo, minamiakpo, afika emi atrodo, zibato. Azo, minabubude deme, ne awo esiala, de miakwa ejise, ble miakwa jikata. Nikwea, deko malefe sembe, mele, miayoga ava afi, atasire miaji, yemekwa sebe, mele ewa gane nama o. Mekwe sebe yesu le afisya. Miyawo, menye be miyak playe pe nonome tata o. Ke bombe miyanye eyama pe nonome. Eme nye yesu si di miye le. Aloha, anye nonome ade esokbe. Azon apeto mau. Nyama bubu gade si. Kake apeto. Wenye amesi dongbe la. Azon elebe miya zon yinko. Azon. Elebe miya wonane, tokwa be miyenye koma haton kou han. Deko miyenye amekule da khe wopo gato to suyade si o nyawu. Elebe miya dometo gede wola wopo ami dekwe, ple afole akbali nyala wopo gama gawome. Ne miyenye la, nyate mwa do wu abe, ale si wawo wodui o. Eye gawula, nububu ha enye be, ne miya to eye, bagbola la yirami be, miya gblo ame. Abe ale si wangula gblo ene la, Wanyamia dogwe enumake eye omele amegede wo hoge o wodometo ade wo de wo fanguti baleta wodometo ade wo de wo fakreduta wodometo ade wo de alesi wo lo wo sogbota ke wo hogbogbo wo kuona kama fanuo eye wo chiwo yeye ke wo ho agbe yeye subola fo agbe Kemye fofude afisya apeto lekoswe siya sine nami lamme, si nguti mye kwa ngejele. Azo apeto, nabewa nyebe, wenye Kristo de kamake, bana amegan siya si nguti mye lenu fomule la, eli le afisya be, ya defya, eye ya wo, abe ale si ye wo, esime ye no anyikbanchi, afisya ene, na wafame jiro fofo, alebe, watengu akwe, eye wakwese, elabena ame bie, Le Yesu pen kome. Amen. Demye kwa eji sepe, nusimye piala sumye simaha. Nuka enye kose. Kose nye nyatepe, kose nye nane singuti, nenya nukudo nye. Kose menye nane ke, si nasusupo o. Kose enye nane si enya, nikwea. Nane si va wolu vwome ke. Medibe ame si ome nyam. Eye nyanganye menyami o eye babiade alo jijade galemia sila de nyagado mi apo asio de chiakia de koma metibe suwa de kona no asinye amesiame sila kome afisia si menyam o esokbe ele afisia fi nye medina bema puna amesio menya o elabena amiyadewa akbulabena enya o yake asiga de wo yichi si nyemenya o azona apoto yesu ana asia aba mede de mi amamleo ya ho ejia se ple mi apo chikata eye mi alo ho mi apo do yo ple nu si anu si wonyela taflache mina mina mi ato gbeda le mi apo chi o mako bana yesu de di ko ko katanda nu kangutie yesu matengu akedi o ne nyele epe nonomanu la nya ho ase Echo mauji se, eva be ya woma upelo lonu. Meto de kelem na nusi ame uplo na alo nusi ame bubuade agblo o. Eva be ya wonu de ka, be ya nye subola na yefufo, eye, eya ma fufo la no eme. Nye va be, mia nye ma upe subola, bokbokokwe la, le mia me. Nye jibe, mia subo eya ma. Matro de ngonu adengu. No, ame ibo ade si no anyide megbe atisia mekwe sebe do epe asio de chi bena ni menyaye o esi e wonye bena bena enyo wo ame evele afima esogbe ni ape no sia o domoto de ke menyam lo alo menyam yode ne elene ne mala mi domi ape asio de chi bena ni menyam yi o mi domi ape asio de chi esogbe esogbe ni nya ame dro na mi anu le ngongla mala wo gblo le afima be Susu siketam me wo jeside debe enye mienye ame yibou mikuya. Ngonu ade no anyi yade yiko le bibla me. Yohanes kokwe ta ene liyame. Yesu vato vudu ade to eye samaria ngonu ade no afima. Enye ngonu ade si choko da pubu me. Eye yesu fonune eyi yifiade ko vasede esime. Okede nusi nye epe kukila nguti. Eye woglo nusi epe kukila nye neyi. Ke esime wo glo epe kufila ne la e glo bena amaga mekwe bena ne nye nye glo nila aso nye nye bena ne mesia vala a glo nusia wo na mi gake wawo mese gome a mesi wo nye la o luka ngutie e glo ne bena ameka ene nye eye yesu glo ne bena eye aye menye sile nufom na o etro yide dwa me afisi wo tola eye wo glo bena niva kwa ngutu ade si glo nusio me wala namda Eglon Nusi, Megbrel Lana, de Menye Eyenye, Messia La Wa, de Mignon Wo, Michlesia Poa, Kadejitwe, Duanes Kokwe, Ta Enelia. Engone, Yesunye Yamake, to Egbe Irema Voma Vome, Eye, Miele Titrede, Aboko Gului, Blav, Dome, Tokbonye, Allo, Nibobo, No Anyi, Bung, de Miehwe Sebana, Yesumake, Sile nufom le mia domela atengu ade nusi dim nyele la fiato tefesia. Neme glonya tepe namila wengebe bibla siya le tefela atengu awe matengu iwa ne awe de mia kwesia. Nyonu sile vovonu sile kwaye mto afisia la jivya mele fudemu ne alebe ujibe watakbele yengu ele tepe tututu de wengenya tepea duwa sile chi. Apono sile vovonu da yema. Azo eke kure wo yangu apono woga nekwesia. Loko sebe woga nekblobe nyemenya yehudi. Wo amesile ekboha wo ta le fudemu na wo. Eye nguchiba le metoha le fudemu na wo. Ne ele tepela to wo asile chi. Azo mife ye apome nyakle vela miyakaya nyakwe kosela dakbele miyangu. De miyakwe sebe yesu le afisi afyensia. Kaye kure mi amamamre si olo kwa meyangu. Le afibu buo mi kwese. Nyonwa de nye sinonyide afisya lekbe tomda. Enye afawala. Menye gake. Matengu awonane ke o. Elabena kekelima tode epe tame. Apeno Bruce ye. Azo apeno Bruce. Nye menyanane ke si le wawom o. Ekwa do chokan sa mekova ye. Gake le votruma nututu zikba tosi. Mejira blo. Po wo ne titre de votruma nula. Lekbo kokwe lak blo nya ade nam. Si amyade ke menya o. Nekbe wokple doyolaku. Ele tepe, melene nema. De kwa sebe ate wakblon nusi ble la nam fifia. Menyaw, dake nye, nye menya nusi enye wokushila o. Nye medro suswa deke o. Ela bena, ekpo doyo chokan same. Gake, nye matengu a wonaneke lekeke lima si to de wota melangu o. Nikuya, eto tere afima tututu. Azo mekwa amebu vwa o le titretim. Menye towoye o. Amiare singu kasa le latoye, ele tepe tututu. Eye, emekbe mekpo nyonu ade, alo nane, nufo wala unye, alo nane, akano no unye, numa mene, alo nane, Eye etso takuvi eve de asi bena mada asi de woji kena wope atutu esi anye ale apeto glo esi ele tepe tututu azon wo nguto drenkpo ele tepe ya na ele tepe la dowo asi de chi amiade le megbe le kho ame afisia sinye menyawo la dowo asi de chi amiade sinye menyawo le afisia amiade li luka enye ma na dowo asi de chi ake Jogweji le afima tututu. Nyonu ene alo atonu nongide afima. Demye kwe sebe menye pe subola. Demye kwe sebe nusikpom nyele la maupe bokboele e woma. Nyekwe siya, nemye tengwa kwe seko. Nyonu sino anyi le poyem do kuku swe la kle gankyo pa kle toge siwo di yila. Menye wongto taye o, amabubu taye ke, wole nonome sesiade me, vukokore la meye, wole doyofe, doyofe siale New Albany, nyatefe, ale gbokokokwe gblo si. Songe nyonu, de do asile chia, nyonu, sile afisia le akpa keme, le poyem to afisia, ne kwojine sea, titiade le wochime, ne kwe sebe mawa atengwa ade afisyama, esokbe. Ora ele gbedom da de ame bubuta enye ame ade si esilen kujina wole vofombe yope nku lagba nyatepe aso ne na khosede etepela epe nku magagba o ne ekose nyonu si ele megbeda le vovonu afima si ele nyonu si do asire chi la pe megbe je bibi to le ngu ele tepe woji bibi la le wove glome ele tepe mele nenema ekema do asi ode chi ne enwa le nenema mi nyonu si ole afima glomele esogbe nuka ekude nyonu keme si le afima ngu de woga ne do asire chi ya no vi nyonu le afima do asi de chi wo ametitima esogbe titi dole nwo sita etibe wa tuperado ele tefe mele nenema do aside chi ne kwesi a amiade sile amia mekpe kwese kwese nno asiwo mekpo nyonu ade le poyem ten ele nukpom to nyonu eve domi ten do de afisia eto epo asibi de do nugbo Wole dawa gane de doka nu yoyure dota ele tepe tututu ne ele tepe la dawa sire chi apeno ye male afima nikwe siya nika wenye enye yesu kristo ma upe vila nikwe sekle miyape chikata azo la la vieko na vinyonu bemati yesu bemati yesu So, meji ve vie la nyigba chi, be ma di yama, le nyak be mo sasame, ye mo ti koke me bia koda be. Nipa ekpega mesia pe kukuda nuka atengu achole apeto yesu pe nkeke ome esimenu siava me nyonu makpo jijo ale gbegbebe dati gomadi eye woyi duame ekbolabe mesia lale afisia yake ekbela ende nipa nyonu sokbo hade levosamle kipo be nyahojiji yeye nane plen la fiade Si adokbo kokokwe dade tepesia wakenye nove, Yesu Kristo pe teje epe nonome si asokpli le afisia, si le zodem le amewo domebe wawonu siya, nuke le chochom, nane hiyami, nye hiyanyonyo. Amebubu ne nye le dolem, ni domye pa si ode chi, ni ame si ode doleme ye, nye le hiyame. Mi damye pa si ode miyane ochi, mi namye to beda, le cho kaba kaba ason, mi damye pa si ode miyane ochi, miya sokbe namye pa doyo yo koko, ne miye kwe sekle miya pa echiblibo la, miya tengwa po doyo yo fifi la. E wan kuna miye nanu fukom le, nyon wade nguto vichijingu, miye mekpo gade kpo le nye akbeme, nyon wade si menye, usofa nye klopi akbo kele vitim, Nuke jona, ne matengu akwe, eye, makpon wabe jola, titi ve vie sile eme, nanu sile tepe la, Si wo xope bla to vo fe la e di mu tu vi si no e trombe ya ji la nu kam tie e si ma wo se o de glo la e nya bana e le be wa va me godo nu kam ma te mu awo e de de su su ko no ma nyi to me ne nu sia o bo bo ko e nyo to ma ale be be wa va glo nu sia o na ma wo ne avala ne mi a te mu akede su su ko no ma nyi to me fi fi la to yo yo la wu nu vo Oh, Apoto, wenye mau, eye nenye mau tebe tebe, eye mie mie kwa jichobe, nye nye be edongu bebena, amesia wo Apoto ano yesine yevanyi banchi, mekure nusile yeyimlo, levavamu nguola, ama ole anyi noge anoklalo. Nye nye bena anuwe wolia lina ame nana mau, eye wolia nana le ame odome, doma hi, nye atengu akblebe, nu wolia na kike ame kata kwe nungenge le, akbeno yu kata ame la, anye ame tati ama siwo yove la. Oh, fofo mye le gatomra esime mye le kutre kum le afisya, nye kata fofo, tele tsa dim le drame, le akbaba jembe mya kulo nubo wola o, akgede eme le, akbaba jembe mya wonane, kena mau fo fia dufola nie yide duama nie kwade kema tole mewo nie kpone eye abel lote ne le sodom la evia mia kwa luvo gosi agbebe mia kpo nyonu o wono sigareti yom aga aga no gbogbolombe yewo nie kristo to eye wono aga nom ano yakanu o wom ano dobu odom eye eye ntu o ano nuturo eye o sodom fo nuvo nie pe ti o le abla nu le mia me apeto Oh, mawa ya be kwa sadi di keke do sope o. Esi me ama wole nene ma wo nye yesu pa wu. De wo, esi akko wope lupo wuti a de cho wome na ma wu. Kake wome le koge wu. Eye doke se wole kona wome. Si wopo na kate wople wola. Wole wope kona wome. Kake wole miya kum. Ne miye le ma wu bakbe. Pe ame kokwe wopo mgede eme. Oh, ale kakbe be miye da. Pe na wo fofo de. So se bia de wo sile afya de wota. Siwo lade, bepanya nye, siwo ato asina amewo, na wabame chulo hapeto fifi la, esime nye lekbe tomra, kenyabe na, wogbogbo koko ikala kle, maudola ule lewope, titre nopo wokoko, le kamesiame. Mauto nubo de siya deke, ama ule dolem le afisi afya nsia, wosokbo fun, nededo kuo fisiya be, yele afisi hapeto, to wosubo la uchi. Wodo me talk de wo le go to afima le asit dom de amol le wo yom khale wo khamve aye apato nnye be be ye de kanye amesia de wa de mobe wa wo rusia enye mau aye mau de ka ho aye na we de da rojinu situtu ta etong bebe ya wela ke aye enye jesimo to na hamia abe alesine gble ene Nuwu yi la le afi. Azan ebya bebya si abena de makon kose. Ne me va anyigman chia. Ebya gbede kobe de makon kamedi wo. Wa de makon kredo wa. De makon menkwade di dia. Ek blobe de makon kose ne me va anyigman chia. Apeton na bedole la si yon atuka opa kose. Wa to gocho jile la mofo kle di keke wo. Pakle fovon wome. Na be wa tuka opa kose azan. Eye ina watu ka opo kose la. Dolele ya wada sile wongu. Abosangu wada sile epe nulele langu. Eke ma wakpo vovo. To ma wongu sekata tope ngusame. Nabe kwa 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 lana yo jisya jime. Na nyiro lukwode siyade. Eye wa yodo mtilade siyade. Le ma wume pe anyino nome. Nabe wavame jiro. Apeto. Ela bena esame biyabena. Abosangu na de asila me siyame. Si wole fuwamu. Langu le afisi afisya Le yesu kristo pen kome satana Kedo kyo racho amesya wopo Ambe ma wopo smola enela Mopoko de wata Kele nubla ni kwa bdiam na wo Amen Amen eni ye kwe se Kle miyame jikata afisya Kle nusikata le miyame bena Yesu kristo le edo kwe Demfya le anyibanji ade Le epe tukola dume Nilo hei ama Eka mami na niya jina kufu isi ya detu, melone, melone, elabena, etre mlolo, nikata detu, dia chomi de ta nengebe miasova hotepe numake. Mauna ira onovingutu de amabu boade ha na zote ava enyong to me mem apeto ne na wom me de ira semela feme amabu boade ava a hotepe ya la be etre la la.
Blessed Lord, this young woman thou knowest I
know not.
May there be such a satisfying potion given to you.
Maulonwa, nabe waton yonu siapa jijila nejro, na epe lonoto si wolon ave vieng utola, na gboboko kwe gala, na wodosia, si eya de ka hon atengwa wole e yisiame, nye tro ye katana wu. Nye dogba nabe, wo amanuwa ve nyowu akbe, David glonenema, Elabena wo amun veve nyo namu akbe nye nu yo akafu to epe chipe didi o ne apeto esi me ramesi akple nye o subola miele ple o sofo bubu si o le kwame nye bia epe babia ne ple nye tepeto to le yesu kristo pen kome amen nye bie novinyo nu wairao. Azon esie me amesia o le wodokio nkom khele to trom de wong wadokio na apeto esie me epe gbogbole so dem le kwa mela maji bena nyano anyi po le mi chire kame prola le do wom pli wo le basamle kwigbo minamia no gododo dame kena e yi via de azon ezobona ke minamia no hachim azon ele nu fomuna amede siade minamia bobo mi apeta o Azon mi anok beto dorame. Eple nye de bokbo. tre, Lord, Lord. De kokole kavri chimu ma tengwi meti e kwasi ma tengwi meti e kwasi ma tengui me di ke kwa se be yeso de fifia ma tengui me di ke kwa se ma tengui me di Ewese matengwi meji kwese beyesu de fifia makhoya madefe nyalanu makhoya madefe nyalanu ehe dedekpokpo venafa ke makhoya madefe nyalanu ma tengui me ti he po afi de kakui eti zozon de tokple maumaha e kwese bena atue na ya ne kwese kple wochi kata atengu akwe e kwese ya e londe jia kwese be yes Monsieur Catan Lone la, ni comme y'a pas si de chi, y'a globe, melone, ple, nous sia nous le menye. Demawa nous kua, estimemia bobomia petao, le nou, bedora me, ni donc kua et tosama peta kupela chi. Melenya de biagami, de ne mieloazo, kabakabanto, mia domato de sia de suo, ko asire chihe, nade de popola. Nazo so quickly la, ye quesebe sumiasi, nem ya tengu asses and la mola, covi, siwo honila, niquia, yijina no bombe, ye quesevasere esi, watrozo nun tonto. Ni amasio longhodo, your aim, ye ponan a case to vola, ni lego bombe, ni ne for some sock of fumbe, what ye davis here, oh, nothing to branam, mi toki, honi apemo, mi yijim yano bombo, apeton, mcpodo, your quese. Ava, akplo wo gede no 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 nyito me, mikuya, eke ma wo kose la, asokbe, ele oge, woya kwese kple wo ji katanko. Aso e tofien la, tekpekpe wo ache kome, ka atrekle afa, miya pe kamiyaji, e tofien, e ye tien, se tien, le kose la siome, jinto ufa, be, miya broto no vien utu nevye, kle wo sako bu blishya wo, kle, mi katan, fufu, amesi ole akpapa chembe, miya re, nyonyove, Mauna Yrami. We can't tell what river, oh, Elenami Bebnia, Elenami Bebnia, River, Peremiangu, play the Dodora Vafa, play Niafe Aficiano, no, Mauna no, and you play me. Now, as some Matiban, Macanemia Pala, Cabala Sicomia Tengui, Bea Docula Juame, Esoka Pua Faco, Nami, Bea, Bogawa, Nani Chile Aficia, we're going to our Domotuado, Le Dom. Mia Bobo Mia Potao, M. Josebe, my son of you to Junior Jackson, call him McBe, Le Amarala Tome, Novino to Junior, La Ficia Fiencia, Novino to Sito, New Albany, Metodisto Ramme, Esobe, Novino to Jackson, then Adoma Mille, Bedodora, Nati, the Camia. Ben, you know, Alolele Lamela. Misovan Bokabanto, Betolana Yrami, a year of ye, Yeda Gekleblanuto, Anaje Jacob Fafawoo.